masomero wenyimba obulungi mwenna mbasaba olusajji denu obugalo obwo omugama bwalijjukira ngaalamula n'abikka ku nsobi zange n'apeepeera ekyokubiri mwenna ŋŋamba kyawulira kye nnimbye ampabula kyokeze lirimu ebiro gye nfunya naye nga n'ebibi nabyo biringa nfuufu munnange bwe nagenda okuwasa mukama n'andabira oyo gwe yasiima mpeeyo alenze zaagala mbalimba ensonga zamwogereza wabula nasanga busanzi bbala mwe nanywera omwenge mwesanga n'omulungi oneyandi omwoyo bakyatidde omwesembereza eddoboozi lyange ettungi neyimuleeta endiima nakuba akayimba kanga akanyuma nansemberera nangakaaka ku muddiramu nangaawo ne mmugamba eggango ntituula wano okunjoka gwemu amaddu yabaana yatuula amango ate ku ddyo obwete embaga yalinga ewedde bwe nnawummuza kitanga asiima ekyaddirira nange ne mufuuwa akaama ekyokubiri bwali bufumbo ne mutwala ewange ne tuteera entete ng'omuzingo mwe nnamujja akusiba nga tutta wange kwebondeeza nga tujja tutta mu mukwano omuzibu ne njja neerabira nti nsibirwa lwefeesuba basinga mpuzibbaala betwali tunywa nabaabo mwenge be baali abagenyi ku mbaga gyetwali amangu amannya ga mukyalo oweeka genda okugamanya nga wayise omwezi mulamba kuba bwe twali mu mukwana omuzibu nga muyitira lya mami kubanga nsuuta ngadde yampita ddadiirwa nsonga buli kyayagala naleeta nga tewali kulwawo bannange mukama yayamba buyambi yabeera wa lugavu oba mamba kwali kuswala kuba nnali ndayidde dda nnyo nga ne mbolombolomba emizira egyo ngizira abange twadda mu mukwana omuzibu bange ttano lyetya olubuto lwajja amangu yalwa nnyabo yazaala mulenzi ne mukulamu amannya ga kitanga nzaala naye lumu ekiro nnaloota abatemu nga batuzinze mukyala essasi limukombya asamba mukyawo ne mugambye ekwobo tintwala ewammwe ndirendabye ku bakadde n'ensonga lingiwa amangu nnyo tinnaloose bubi nomalofa baabanzirawa amaziga g'abakyala amangu beyanziramu yabyogeranga bambi afeesa mazima abazadde mbalina naye tekyaddika nnababulako mu ssomero sikulu fiiza zampeebwa anzira y'okuyiga nezipangisaawo omuzigo labika ntya mu bazadde eka eyagenda okuyiga nga nsitudde omuzzukulu tuligendayo mu myezi egijja pangira njiriya kye ndirimba mwami abeeka baita okuloota okyekanayo omutwe ogwange tigwaloota kwali kulagula kuba ti wayitana mwezi mulamba mukyala wange n'akeera gye yagenda okulima esotaye lyamusanga lino obojja n'afa nga situlabyeku bakadde ne bwe nnanyuka nnaganda kulinda nagendayo ndaba ennyabo nnasanga mulambo enduulu ne baliraanwa okujja eyo byavuganga nze enjiya weetuziika omuntu ekyatteera byali birango nga basuddabika mukyala w'emmere nannyondo anesaawa z'okuziika munaana ku maka ga kitange ku bbali awo emmanju omanyi saali n'akibanja awalala nga nazimbira bbali ku kya kitanga nzaala kyennakutiwaali baku erinnya lya mmere nannyondo gye bamuzaala neriwulirwa mu birango ne bakwata n'abulungi ekyalo bajja babuuza paka lwe baatuuka kyokka bajjanga beewunaganya ndi osanga si yono owaffe ye yafaana dda nnyo owaffe bamuli alaze ku ssomero gana kubanga twachimanya abajja ne police kesi naye ekifaananyi ekyona afudde ekyali mu ddiiro kyatusingisa ffesango nabo ne bajjayo bye baaleeta ne gunzika mu bbi bwekyo ne balijja emiguwa emisango egyavunaanibwa awamangu ogwakulembera gwe gw'okutta omuntu ogwokubiri nabba omusomi ne mukweka emyaka gye baabalamba omusanvu waliwo n'ekirala newe etteeka n'enziika omuntu atamanyisa egyava bino byonna byaliwo mu bbaala byali bya bulimba byonna baabisambajja nga bandaza poliisi kukookyawo okutuusa kkooti lwerisaalira nze essanvu bali nga baziikula mufu waabwe n'obuzzukulu okundekera baagaana gye baayagala nenjamala sikyetaaga siriddira kuwasa bakazi balondirire sookuwasa kirungi amazima kyokka omukazi asaana ajjibwe wakamu bakadde ono omulonderwa kufaako baaba okwokya ate olufaati n'ababe nga beesuula nga bajja bakomererako enninga n'ebyokuwasa bidde eri n'obumutemu abanga omukazi omulonde siwasa anti ebizibu byembira bye bingi efukunya be baaba batuleka ku ttaala n'oba gy'ovudde nga bulangitya gituzaali wala ate n'ebyokunoonya weerimba gwate waani eyo gy'oligenda okwewendekeza wamujja mu sitenseni ng'apaala eyebaloosi toddamu nakwewuunaganya abanga abakazi abalungi mbalaba nnyo naye nkyabalese tugira twekenneenya waliwo n'okwensibidde ettuttwa mulondoola mu mpola ne bya nnyinaze tulindako mu myezi egijja tugendeye waabwe bandabe muleeteeka tuligattibwa mu myaka egijja nga tumaze okukola bwali baagumidde ebizibu ate n'obutali bugatte bufumbo ne bajjajja bazaala nnyabo ti baagattwa gye walumbe ye yabaawukanya nga n'emyaka egy'obufumbo kumpi nsanvu abaagalwa nkomyawo ŋŋenda kubanga ne bbaasi yeewaffe yiyendekawo